kun radio sagale america ti radio sagale america wita ta kabe ga jumaatat galgal ke sa salama walakka jal kabe ga sa saditi meter bandi 19 digdemelama digdemishin rat washington dc ra kada barsu saganta fan romo amma jal kaba Fagov di oda radio internet if satellite in Nile Satin kanin saganta kenyo ordofa jirtan agge fato ta kenyo jallatamo akka moltan. Witata mudde ja barakuma lama kuda torba ifamar agge fato ta kenyo witata mudde kuda toko barakuma lama kuda torba akala koso Ethiopia timo mudde lama barakuma lama kudan kesume san kesanarani na moda anditi.
Aggam min halella shoror kesa New York kesa ni fashale mata odu tetamoltan agefato tekenya odu adunyaf antu jube horat
godina ararge ba chalenqo keset walit buinso umamen arlubun nama dabamu kan madaun dubetamejira godina borana yabello keset mo humni korabitemessa baratto tarebe barattoni madani jiru jedamejira kanaf kabrod af marafo gatbur segenta kenya tunolin trajen agefato tekenya amma ballen solutif gratu jube tilebina
Buufata atoobisii New York cinaatti dhoohinsi erga raawwatee booda shakkamaan tokko qabamu poolisiin New York ka beeksise ennaa ta'u bulchaan magaalattii Bill de Blasio aggaammi haleellaa shororkeessaatii jedhan koomishinarri poolisii New York James O'Neill shakkamaan sun kan umriin waggaa 27 akaayid ulaa ta'uusaa adda baasuudhaan dhukaa qaama isaatti hidhuudhaan haleellaa raawwachuuf yaalee jedhan ulaan balaan madaa'u kan irra ga'e yoo ta'u dhukaa sana beekaa ofitti dhoosuusa O'Neill bulchaa magaalaa Bill de Blasio waliin ta'uudhaan tuuta oduuf ibsa kennaniin beeksisaniiru. Balaa kanaan namoonni sadii miidhaan kan irra ga'e yoo ta'u lubbuu isaaniif kan hin sodaachisne ta'u kutaan ittisa ibiddaa New York beeksisee jira. Dubbii himtuun White House Sarah Huckabee Sanders ergaa Twitterii maxxansaniin Pirezidaant Donald Trump haalli jiru ibsameefii jira jedhan ministiriin eegumsa biyyoolessaa ennaa qorannaa geggeeffamaa jiru kanatti angawoota federaalaa kanaannoo akkasumas hoogganoota hawaasa naannoo waliin walitti dhiyeenyaan hojjetaa akka jiru ta'uu beeksiseera. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu tarkaanfii pirezidaant Tiraampitti aansuudhaan biyyoonni Awurooppaarra jires yookaan martinu embaasilee isaanii gara Jerusaalemitti dabarsuudhaan magaalattiin galma mootummaa Israa'el ta'uusheef beekannaa akka kennan nan abdadha jedhan. Biraasels keessatti hoogganaa imaammata alaa kan gamtaa Awurooppaa Frederika Moderini waliin ta'uun Netanyahuun akka ibsanitti Tiraamp Yerusaalemiif beekannaa kennuun dhugaa jiru kan lafa kaa'eennaa ta'u nageenyi dhugaa irratti kan hundaa'u ta'uusaaf ragaadha jedhan. Yerusaalem magaalaa galma mootummaa Israa'el eenyuyyuu kan hin haalle nageenyaaf danqaa hin ta'u nageenya fidaa hundee nageenyaatiis jedhan Netanyahuun. Mogereeniin gama isaaniin gamtaan Awurooppaa dhimma Yerusaalem ilaalchisuun waliigaltee addunyaa faana bu'a malee sadarkaa ammarra jirutti ejjennoo pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Tiraamp torban darbe labsan faana ka bu'u miti jedhan. Akka nuti amannutti furmaati dhugaan tokkichi kan walitti bu'iinsa Israa'eliif Faalistiin gidduu jiru kan hambisu biyyoonni lamaan Yerusaalem magaalaa galma mootummaa Israa'eliif ka Faalistiin ta'uu irratti walii galuudha jedhan Mogereeniin. Masriif Jordaan akkasumas Israa'eliif Faalistiiniin dabalatee michoota naannoo waliin rakkoo jiru irratti mari'atanii kan hojjetan ta'ullee beeksisaniiru. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin waraanni biyya isaanii Siiriyaa keessaa akka bahu ajaja dabarsan. Kan kana beeksisan enna utuu hin beeksifamin maadhee humna qilleensaa Raashiyaa himeemiin kan konyaa laatikaa keessaa daawwatanitti ture. Enna kanas pirezidaantii Siiriyaa Bashaar Al-Asaad waliin wal arganii jiran. Humnoonni Raashiyaa waraana Asaad deeggaruuf jecha xumura bara 2015 walitti bu'iinsa Siiriyaa keessatti hirmaachuu eegalan. Puutiin har'a ibsa kennaniin humnootiin Raashiyaaf Siiriyaa garee shoroor keessaa sadarkaa addunyaa hamoo ta'e injifataniiru jechuudhaan garee ISIS maqaadhaan. Sabaahimaa mootummaa Siiriyaa akka jedhetti Asaad qooda Raashiyaan shoroor keessummaa biyya isaanii keessatti qabaatteef randeebi'aa qooda Raashiyaan shoroor keessummaa biyya isaanii keessatti duuluutti qabaatteef Puutiniin galateeffatanii milkaa'ina waraanni Raashiyaa argamsiise uummati Siiriyaa hin irraanfatu jedhan. Raashiyaan maadhee qilleensaa hemeemimiif keellaa humna galaanaa Tartuus keessatti kadhiistu ta'uu beeksifteetti oduu namaaf qabnu kanuma.
Kara gaajirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. godina ararge ba anametta magala chalanko ke satti rirarge ge samirret walittibuinso umamen lubbun namad abamu heddum madaw jiratton dubbatani jiran bulchis godina ararge ba smirkane sejira jiratam magala chalanko akane jechu jallanne ibsan
meni jante yetannanno orome ada talaga ana liyu bolge ji waltate ummato oromo kira dawa firte tani kira bijeba no jollen te meteiron isan kana jura rasene de lewan jiru rasena kana de gerfa de rasi jani kara bul chaata ye kane chura ogu gama bul chaada ye tali baka bul chaan jiru goro mu gud gure jolle baka duha ga du bani duma ye federal asi makalaga an duha amma kana to koru ida kat nanni de ummato oromo da makalaga an kita jira baka rege hinfu ne jira jira garaman kana garman mere tyan mane ta kaisa makalakian ummata re ya error ofe nimisha to kunudru aaje ne nimishan san makalika amadin jama de jolle keiro magala kaisa baate makalaka kaljene manguddu amma dakkembula mane jama warra mane jama janagu nanilla madhe amma re kaisa ta tibur ne dor kani amma dargage janama sor baruen ka baate tirte magala kaisi ఏదే ఇద్దు అమ్మ సిద్ధులు చలంకోలు ఇద్దు బహర్వారెత్తి సగలం అమ్మ తనకులాన్సిన అమ్మ నఫులాన్సిన
అంబులాన్స్ ఇచ్చి కనేది
అంబులాన్స్ ఇచ్చి ana goro mu didi de gerdangana gore ana goro mu didan kina da batte kana ana goro da ummata ga yelo lubbu ba ga girde jira yakka to ko zo irra goto yakka to ko manat tira sar irra rausan
e sa du fani du du ka sa ka banan
magal ma kai kunci sa fulle
ummati ru kuta me kun karara ture mo manata ture mo akam
ummani ru kuta me kun irira de ba ka salama kal bi kalma tibul kara ne rafina ma yar jine bi sanju sa mi kanu mamale ఎక్కడ కోసం ఇది బతి రాజుని మా అంటే ఏదయో ఇది బాధ్యత కాబా నేను బాధ్యత బాసే ఇది రాబతే ఇంకర్ జారా హేరా హంజూర మక్కలాటే అంగది మొగతే తుమో రుఫే ముజితో మన జిమా రుఫాసని ఇతన్ అవ్వి ఉమ్మత అవ్వి నిచ్చిన
రాశిన న్యాయతా ఏన్యుఫ్ గాఫత్తన్
ఒరమి ఆడా మినిషా తెలియ కదాంగారా నుడులా జిర్తే ఈ జిరా రాశిన గాఫలే రాశిన వంత కలిగి జిర్నే కాబట్టి సరే బుచ్చా వాడ రాశిన గేజు ఇదే జిర్గచ్చా వాజిర నగేని అబ్బుషావులే జరిని ఉమ్మత ఇందేని
warri hirire euda
warri hirire baka matumanawari yakeisa
biro enyu ful duratirirtan
biro bulchidana meta ful mudra labatani sere kadi san labatani rashinni hadi atu sagale yetti lammi lammi sanju jatta niti zarra danga ranu mukasu wa yani rashina kalage isa bi takka ho danu grafu dage ka pri turati ummani ba yenna makalaga eta oral nama vije jallage ham khadran jirte chuda
bulchi sigaru malsin injede devi malisini ken
బుల్చీజీ దేవి ఉండాలి ఇదిరు బుల్చీజీ వాజీమరే గా ఉంజిరం వరాన్ని కర్మ డిఫే తో ఒక రషని ఆవాజ
వాయి వల్లితి బుయిన్సకన కంగాఫ తమన్ బుల్చాన్ గొడిన హరర్గే బహా ఒబ్బ జమాల్ అమదే హల్లికున్ ఉమము మిర్కనేసని నమ్ని మేక్ అక్కడ్వేఫ్ అక్కమదాయ గరు హింకుల్కుల్లే ఫన్నే జడన్ అక్క కుల్కుల్లే ఫతనిత్తి గరు దేవి అక్క కెన్నూ జిరన్ వాదానా సెననీరు ఎత్తిన్ కౌమ్స్ వల్లితి బుయిన్సకన గరు అక్క జచ్చున్ నాఫిప్సనీరు
జనమర్ర సర్కమా జమే దంగా లబసుమానే వచ్చింజిరు రస్తి సుఫాత తురే కలే సబ్రేన్ గద్దస్ వరిటి బుయిసి దిక్కాన్ తురే జిరా
ఏన్యు ఫెన్యు గిద్దుత్
వర్ర సుమానే వజ్జినిన్ దంగాన్ తోర సంజిర అచ్చిరత్తి నినమ తొక్క తొక్క గరల మాని ఊ కని మీ తండ్ర
ఇందువని
ఏయేన్ ఇన్న కుమజేసు తయేది మగాల చలంకోరత్తి దర్గగ్గోన్ని జిరాన్ మాలిసి అంగమ్మ ఉమ్మన్కు మాలిసి ద్వా మాల్ మాల్ కంజరు గరస్తి ఎన్నెతి నమకెన్య కండు నెగోన కంజో యాద కసి కాసని తోరసనెత్తి వన్ని వరితిగా తబముఫి జేపుంసి గరగరాతు ఏజిరా గాఫిన్ నమ్మి దుము కబు కంజో యాద కనర్రాక అలకాని ఉమ్ని చిసా దాండిని నమ్మి రత్తే దుమ్మన్న దాండిని చుచుఫమే తురే గనమ
అక్కహిరి రాజచ్చు
ఏయెన్
మాలిఫి నమ్మి దుమాడమో మాలిఫ్ రాశినిని నిర్గముఫి
namni tuma jira de garsa kennu gaba umni tora kana jiru de garu gaba kanjo yan isarra ka ame dan direct ba yennan dan din in tufama isaban si sura umni tita ni gala dan direct daga ne smal mal ne sukka ame wan ture bi sabanu ke satti walit bu isi umame jira walit bu isa kana mi tanaka ge daga jira
namonni gara nama kudashani du aniru je du warran dubis
amma ragan kun kanan gau raga san kulkulle sine raga kulkullo ton si kenne natti tola namni mi da me jira
kandu ejachu
eeyyeen.
Kan madaa'es gara Hiyootfaanaa hospitaalitti deemaa jiru ambulaansii ni jedhu sagalee ambulaansii immoo nan dhaga'an ture.
Eeyyeen namni miidhame namni madaa'ee gara hospitaalitti deemaa jiru ni jira. Achis hospitaalli jira. Dirreedhawaa jira. Magaalaa Harar keessa ni jira. Oowwi achi jiru amma tasgabbaa'ee waan ta'eef ragaa guutuu achirratti hundooyilee wasiinii kennine gaarii ta'a jalan.
Haa ta'u raayyaan ittisa biyyaa achuma sila buufatee jira moo waamamee dhufeetu?
Muraasni ni jira achis. Ganama irraas yoo daandiin cufame jedhamee dhagaan daandii kana bansiisuudhaaf garas kan deeme jira. Waliigalaan keessa keenyatti haalli isaan itti deeman sirriidhamoo sirrii miti irratti qorannaa waliin waan qabnuuf dhiisaa nuti kan laallu ta'a jechuudha.
Karaa cufame yookiin daandii cufame yeroo jedhu namatu baay'atee cufe moo namootatu cufe?
Dhagaadhaanis cufamee jira. Daandii uummanni Oromoo irraa tokkummaa cimaa uumee wal dhaggeessi kan deemaa jiru. Gaaffiin hoggansaaf gaaffiin uummata Oromoo gaaffii wal fakkaatu qaba. Mirgi uummata Oromoo eegamutu sara jiraata. Rakkoon uumamuun qabu kan jedhu qabsoonni dhaabni biyya bulchaa jirus kan mootummaa naannoo Oromiyaatis kallattii kanaan gaaffiiwwan uummata hedduu isaa sirreessuudhaaf tattaafuudhaan gochaa jira. Kana wajjin uummataa fi mootummaa wal dhagee waliin akka deemaa jiru hundi keessanii dhageessanii. Amma toora kanatti dargaggoota fi uummata keenya birattis wanni wal dhaggeeffachuu kana keessatti qulqulleeffachuu qofaa osoo hin ta'in haalli rakkoon sun itti uumame haala akkamiitti kan jiru kana eega qorannee booda tarkaanfiiwwan malu fudhachuu ni danda'ama. Isas kan dhageessan ta'uu isin itti himuun barbaada.
Obbo Jamaal Ahmad deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isiniin galateeffadhaanis.
Amma sa'aatiin galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 42 ta'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya asii immoo waareera daqiiqaa 42 dabree jira. Godinaa Wallagga Ba'aa aanaa Limmuu magaalaa Galiilaa keessatti roobiif kamisa dabre hiriira dargaggoonni geggeessaniin bittimmeessuudhaaf kamisa gara boodaarra poolisoonni ol qabanii dhukaasuu isaaniifi dargaggoonni dhagaa darbachuu dargaggoonniifi waajirri dhimma dargaggootaa aanichaa nuuf ibsanii jiru. Dargaggoonni sababaa kanaan hidhaman amma hiikamanii jiru jedhama. Dargaggoota haala riirichaa nuuf ibsan keessaa tokko dargaggoo Afrikaa Kabbadaati. Akkana jedha.
December 2017 yookiin muddee 2017 halkan keessaa sa'aa tokkotti jechuun gaafa roobii jechuudha. Dargaggoota magaalaa kanaatiin hiriirri gaggeeffamee ture. Kiyoosiin ni ilaallatu, daangaan Oromiyaa eegamuu kabajamuu qaba. Namoonni dhiiga lammii keenyaa dhangalaasan seeratti dhiyaachuu qabu. Aanaa keenya irrattis namoonni to'annoo seeraa jala galanii turan habarraa ofii margaa dabaloo isaan kunis nuuf hiikaman kan jedhuu fi kanaaf kan kana fakkaatu gaaffii isaan hedduu ture. Kana sirbaniiti gara mana isaaniitti kan isaan galan jechuudha gaafa roobii kana. Gaafa muddee 2017 ammoo ganama ka'anii sa'a lamaaf booda jechuudha gaafa kanisa gara fiixee magaalittiitti ol ba'uudhaan walitti qabamanii dhaadannoo garaagaraa dhageessisaa turanii dargaggootumti kun jechuudha. Qaamni hoggansa aanaa gara fiixee magaalaa kanatti bahuudhaan kadhachaa turan dargaggoota kana.
Maal godhaa jiranii kadhatu?
Isaa wal dhaggeeffannaa waliin mari'annaa wanta goota jedhaa turani.
Dargaggoonni sun amman baay'eedha?
Egaa isaan 1,000 ol ta'uu hin danda'u deemaa yaada. Gara magaalittiittidha kan isaan dhaadannoo kana geggeessaa dhufani.
Dhaadannoo dhumate duraan dubbatte sana jechuudha.
Sanuma jechuudha. Waadaan keenya waadaadha. Jaarsolii keenya ni kabanya. Poolisii keenyas ni kabanya. Garuu kaayyoon keenya kaayyoodha jechuudhaan egaa jaarsolii kana bira darbaniiti gara magaalaatti dhaadannoo isaanii gaggeessaa kan isaan gadi bu'an jechuudha.
Kaayyoon isaanii maalinni kaayyoo keenya kan isaan jedhan?
Gaaffii keenya manuuf deebi'utti of duuba hin deebinu kan jedhu ture. Amma gaaffii keenya nuuf deebi'utti jechuu isaaniiti. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Limmuutii goodaa ijoollonni akkasuma dhaadannoo geggeessaa dhufanii gara mana barumsaa sadarkaa lammaffaaf qophaa'ina Limmuutti biyya dargaggootatti dabalamanii aga naannoo sa'aatii 7 walirraa hin cinne jechuudha. Kana booda konkolaataan gara naqamtee Galiilaa kana bulu dhufee ture. Kanatti yaabbataniiti kan isaanii ol ba'anii dhaadannoo garaagaraa geggeessaa alaabaa qabatanii Muusaan jedhanii.
Alaabaa maalii?
Waanuma carqii irraa hojjechiisanii bifuma alaabaa ba'oo fakkaata. Kana booda qaamni poolisii sagalee keessan dhageessifatti gara manaatti galaa jechuudhaan kan isaan ol qabanii dhukaasa jalqaban.
Poolisoonni dhukaasa jalqaban poolisoota federaalaati moo poolisoota Oromiyaati?
Poolisootuma Oromiyaa idilee kan aanaa jechuudha. Kana booda konkolaataa irraa gadi kukkufaa turte.
Ijoolleen?
daandirra gala jechuudhaan ijoollota daandirra dhaabbatanii deemanii ituma gara manaatti galchuu jalqabanii. Kana booda uummannis booda magaalaa kanatti gadi ba'ee uummanni poolisoonnillee aga walitti ka'uu dureeshitti ga'aniiru.
Maal jedhe uummanni?
Uummanni gaayaa qorri bittilleessa bidda ayyaana akka kilaasirri irratti jiru achirraa ture. Isaan maalii waantan kan jedhutu ture rakkoon ture sana booda akkuma isaatti gara manaatti galame. Dargaggoonni naannoo 19 ta'anii to'atamanii turan poolisiin aanatti.
Yoom jechuudha kun?
Saamisa daldalaa fi gaafa jimaata. Egaanis akka dargaggoota magaalaa kanatti bakka buunee gama lachuu rakkoon hin jira. Gama namoota hiriira nagaa ba'aniin dhagaan darbatamuun sirrii miti. Qaamni nageenyaa eegsisu rukutamuun sirrii miti. Poolisiin Oromiyaa poolisummaa keenya ijoollummaa keenyadha. Mana namaarratti dhagaan darbatamuun dogoggoradha. Gama hooggansa aanaatiin immoo dogoggorri jiruu fi dogoggorri isin qabdanii akkuma guutummaa biyyattiitti yeroo ammaa kana kan biyyattiin ittiin gaggeeffamtu aanaa keenya irratti maaliif foolleen hin filatamne? Utuu foolleen jiraateeti poolisoonni yookiin qaamni nagaa eegsisu kunii fi dargaggoon yookiin qeerroon walitti bu'an turanii dargaggoon dhagaan darbatanii inni akkaataa akkasitti itti kaasne gaafa jimaataa dhagaa hooggansa aanaa duukaa kan hin teenye jechuudha. Dargaggoonni magaalaa kana gaafa qidaamee deebi'aa ganama kottaa wal mari'annee hiikamuu nuun jedhanii dargaggoota magaalaa Galiilaa muraasa fudhannee akkuma jedhame qidaamee ganama sa'a lamaa walakkaatti deemne dargaggoonni sunis immoo nuuf hiikamuu danda'aniiru akkaataa akkasiitiin gargar baanee jechuu barbaade.
Dhaggeeffattoota keenya gama mootummaatii deebii argachuuf jecha aanaa limmuutti itti gaafatamaa waajjira dhimma dargaggootaaf ispoortii obbo Darajee Gonfaatti bilbileen ture. Akkana jechuun naa deebisan.
Hiriirri ijoollee matu beekumsa kaase hiriirri halkanii eessumachuu taasifamee hin beeku. Halkanni keessaa sa'aatii lamaa wayiitti gaafa roobii halkanidha kan isaan hiriira eegalanii magaalaa kanammoo Sawitii jedhanii beekaa bulanii. Namni tokko iyyuu ittiin muunachuudha poolisiin magaalaa qabuutti godhanii namni uummanni akka itti rafu dhabe isaa booddee ammas wal qindeessanii laga Mawucaa gara Giddaatti ba'aniitu lagatti wal kurfeessanii gaafanii jechuudha. Isaa booddee jaarsoliin biyyaa abbootiin amantaa taa'umsi siyaasaa iyyuu dhaqee lagatti dargaggoota naamusa qabanii mariisisanii turan jechuudha lagatti.
Kamisa kun?
Kamisa mariisisanii inni dhaga'u hin mari'ate. Innis immoo lakkiyanii maree kanas hubannaa kanas hin barbaadu aniinuman jeeqaa jedhee hundumtiyyuu konkolaataa karaa naqqamteeti gara aanaa keenyaa dhufuu ol ba'anii dhagaa darbachuudhaan poolisiitti madaa'e malee qaamni dargaggeessaa tokkoyyuu hin madeessu jechuudha.
Dargaggoonni 19 hidhamanii turanii achi booda gama dargaggootaatis rakkoo ture walitti dubbannee gaafa jimaataa. Dhuguma dhagaa darbachuun sirrii miti jedhamee gama humna nageenyaatii immoo naannoo biraatti dargaggoota keessaa foolleen filameera. Silaa foolleen filameeti dargaggoonni wal dhageenyee sirnaan waan gaafannu gaafachuu dandeenya sanan goone jenne walitti dubbannee achi booda warri hidhaman suni gaafa sanba duraa gad lakkifaman jedhu. Waa'ee kanoo maal quba qabu?
Sirriidha. Namni yakka raawwate kana wajjin kan waliin qabanne dargaggoonni hidhamaniiru yakka raawwatan jechuudha. Yakka raawwatanii kan hidhaman sun immoo daganaa akkaataa yakka isaaniitiin qaamni poolisii kan tokko hidhaabu ishee egaa namni yakka raawwate booris ibsaaniitiin immoo hidhamaa.
Maal inni yakki isaanii?
Tokko nama nagaa dhagaadhaan dhawuun jira. Nama mana namaatti dhagaa darbachuun jira. Mana nama dhuunfaatti biyyaa mataafaa kan namni buruqee namni dhagaatti dhiigeennaan fidanii mana hidhaa galchanii isaa booddee immoo ganama bulanii baasanii jechuudha.
Amma namoonni 19 hiikamaniiru jechuudha?
19 iyyuu miti nama 10 dhugaa isaan sun itti maayidhaa. Waqidaame sa'aatii 3 hin ta'in ba'an isaa.
Tole amma maaltu jira magaalaa Galiilaa keessa haalli nageenyaa akkamii?
Amma haalli nageenyaa tasgabbaa'aadha. Dargaggeessi hundinuu qaamni foollee filatamu jedhamu sunis foolleenis akka filatamu gaafa roobii isaaniitti akka filatamu kallattiin taa'eera. Akka filatamu dargaggeessi kunis nuyyuu aniyyuu itti dabalamee mariisiseera jechuudha. Akka bakka bu'aa dargaggootti barnoonni amma bokkaadhaaf jedhamee gaaffii uummataarraa kan ka'e boqonnaan laatameennaan harraasaasee gara qeesaaniitti galaniiru barataan akka yaa'amaa midhaaniif jecha irraan ala dargaggeessi. Hunduu nagaa magaalli nagaa tokko rakkoon hin jiru kun amma nuyi.
Aanaa limmuutti itti gaafatamaa waajjira dhimma dargaggootaaf ispoortii obbo Darajee Gonfaa ibsanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Ameen isinis galatoomaa.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara gabaasaatti aanutti ceena. godina borana ke satt humni korabitti mesa oromia arra manabarno ta sadarkala meso hotela yabello ke satti kannen tokkuma baratto toromo jeratti gurmomne jedani fi ummata sababa rakko dangarran rakkati gargaruf dirmanne dufne jedan baratto tarebu saniti fi sababa kananimmo midan dakkabu baratto ni dubbatani jiran hospitali yabellos baratton accitti yalamu sani mirkani sejira Makato kumma baratto ta oromotin baratto ni university addarra garasana dufan jedaman mal malo jetan baratan soran yabellorra dubise akana jeda
la danga sulle denne sulana ne tudu sulle denne ayu lalle bite suwajen denne wala dani rabani dunani dolle ni jira dolle awalle umatanne ato sunye tinan biragal war bitan dugu tam war wa nyati ta war baye rakatu jira denne lalle abboti gadaa fiti jaarta lasirulle wan jira walin dubbanne umati ke baye ni damu jira mo me shawani kamne lenjal kabe adin guja guja ni dedebinu akimo amida ta duwe tin wada da warisu ne agati bitane no jesu jiranye dare su wana kafiya tani morisa
e baratoti ta university duf tambo sanu macuf
warre university duf yafi jolle na tille ne jolle walla galle yadu te jolle na tille ne jolle duf fa jolle gujille yadu fa danga o borana te dani tan warre ko lille ne ko jeta kulle borara rada ba te te malak maklati alle borara rada ba te danga borana ka bajamu etel
aha fani sanga fatan gurdo man
arti way bi kes gare ti way danga danga ke ka ka bajamu ti warri so dannan fitan te rafatia likisa gari mo bukiki onne kam bi bukin nan da bukiki kullen nu rajirame nami onne kam to kanu bukutien
e wan danga rat fake me khe sanadi de sinat
wan danga ba yira konjirti umata kidumu jira belanin dumu jira warana ni dumu jira umati mo bukiki lene ti de me kami to kullen dreji tinjiru akmale rakati jirani danga nu fakaba jamu jenne baratoti gafi kan gafi
e baratoti ta university duf tambo sanu macuf
to kuma jollo romo warre university ru fayti jolle na tille ne ci wonen walen jiro wonen agodin borana tecci jolle walla galle yadu te jolle na tille ne jolle duddu fat jolle gujille yadu fat danga o borana te dani tan warre ko lille ne ko jeta kulle borara rada ba te tan malak maklati alle borara rada ba te danga borana kaba jamu ette
ar mant mantai
ado tan te dirwa tan maria tu diru boru ganama umna hore bitne tanu rabbu tani man barum saheta baid ani man barum jaban lo feta dana ni renu batani naminu rani danelle ni jira halakan sai kan sa bita banille ni jira ni ammo jil bi sani godda melle ni jira namule gortu sa dokelle ni jira
nami je tun man barum saham khaisa sana ofan
man barum ya ballo fi aya kuli fe ta dana ni tin basan
acci mate tan sila
ke acci te ne gargaru sau jirra birri dubanne barata ti birri ti dubanne birri gar kum iblama toli dubanne u maten tin gargarra inne man sawal gafa ti birri
ado santan ke jirta no mant mantai
waatte alalle ni dul baate ni ante na meddin uralle goddaate ami damelle ni jiran
mi damma amfa enfa
ni tal dugra to ko hum tadira to ko jiran ni moule do ofte ni dame nati tani fir mamma baaye jira jolle dira ke sa ala gar bole mi tadira ni barata futa sa galil kan tadi qattani tin kadira jiru jiran tani to kolle ni elema wari o dani gilbi lamanu yakmane ni ane biddo mado te manati ni je tinay ya alle tinam mani san de mi mani san je
nami dam fan jira
nan sadde di ani ani tan ngarti ni wan to kolle ngel tan ni dan woni ga man tan na ni ka ag dira ma to gar ni dirin ben len ni dirani warri an dirani len ni dirani
nami dan en fada gete e satte dan ida gete
ko wi taba godina ti dan nan su ke tan ni ma kara ga gal me dan ni to ko ma kara ga gal man le ban dage ni tan to ko mi tan guji fe dira dan jol moro mo ta selle te tan ni dibi le jol walla gal ni dirti dan ni yemel alla tin falo dum ne makata anil le santin ni tanil le nargi tin ni ani tin ni owa si waran sun nam yak dirama to tin nyaa tin dirani war tin le wali kamne tin kurti wali tan ne waan di diko ko nyaa wali ko pe tin ne waan kan ken ne ti kapta dati dirra gamna jolle tin nyaa ti zani bitani tin nyaa waan dira wali kamne tin ken nu fi dirama tan
makan ke
to kuma barato to romo university kar garar da hadu kan
aha
e du ce tin bargaru male ni gurda ba ci male to kuma to alqabanni warra le ni ma kenna le na to alqabaci male enne ni kane
talafo yegi du stadam misan ag birri khum dibla ma wal taqabdani fula ma ta warana dattani bi ilaltani wani dibin sanu jattama
madole ten alkane duja bir dabanni madole nami hospital ya ban lo kham dok nam dibati to bata misaditi nam sun ke ta to klubu ni sanu dabar te kham war rahmeti wali abanne nami sun ku fi fayani nam ku ani saddeti na magati tamma to hospital jira abanne alkane duja madatani bi ku yoge man takmi yamne wan bire dimara nya ti tani gi giri ci rangal amne waan baayo jenne tin dir ko kuma jajjabdu jarane
warri korabittineessa hajjatan sun yoo dhufe gaazii faan sanadhanii waxaan waan dhibiisan tolchanfaa.
Warri korabittineessa poolisii Oromiyaa jechuun poolisiin Oromiyaa illee dhufte agaasi illee dhufte agaasi illee buusanii sinasee jirti agaasiin immoo nuntun agammaatte jechuu agammaqar dabarte.
Gaazii faan sanitti naqani.
Haalallee yaayyuu namaa ta'e qawwee illee akka tokkotte.
Sadarkaa lammeessooti ijoollee nu baaftee jette achi dabartee achi eessidhatte.
Firitti keessanan baachee tindeemtee hoteeli booranaa illee nama jirullee dhaante keessa baachee haalallee naatee sinyachillee keessanan bittinneeti. Qawwee illee cufaa tokkotte haalallee namaa ta'e jiru.
Achiin duubatto.
Achiin duuba namni bittinnaa'ee bakkumfatamaa keessa walitti deebitee garumfatamaa deebitee nurraa garfatamaa jiru. Jirri ijoollee Oromoo dhufi illee ijoollee Boorana kan ta'illee Wallagga ijoollee Gujii ijoollee hedduu waliin jirre jechuun walumaan jirraa waliin hidhamellee walumaan hidhamnellee agidaansaallee. Waan garbaaneef uummata seenna kun gara gargaaranna kun gara wal firdhaabannaa madoole seenna kun gara gargaaranna tokkummaan keenna ittuun cifettuun fufachuuf. Duubatti deebi kaawwajee kan tokkollee bira akkuma hin cabsiin akkuma hin balleessi.
Nama amma dubbifnu kan galateeffannaa yaaballoo dubbachuu jira warra barattoota rakkoon tun erge itti yookaan immoo rakkoo tana keessa jiru keessa nam tokko nuun jechuu jira taatuun lammatti maqaa himachuun feene warra laf bulchi hedduutti deebineetiin barbaanne argachuu hin dandeenye fakkeenyaaf gara poolisii illee keessa gara biiroo koominikeeshinii keessa illee bulchoota dhibii illee keessa. Anaa fi godina illee keessa nama hedduutti deddeebineetiin ardaaf nuun taane nama maanta nan dubbisuu jiru kun nama itti gaafatama hospitaalii yaaballoo abbumoluu diimaatii abbumoluu guddoos galateeffadha. Madooleen barattoota haayiskuuliitti mammadaan keessa luluqqaan illee ataatu gara hosteelii kanallee ijoollee mammadooftee illee yookaan luluqqaate illee ataatu namni gara hospitaal keessan illee yaa dhufee jecha dhageenya maan argite hospitaal keessan har'a namni gam kanaan dhufe.
Guyyaadha nama furiitti hospitaal keessan dhufe. Nama faran keessa namni lama lafa dhahee kan luluqqa'e intaltii dubara tokko gara miilaatiin luqqaatee jilbiisi wanni akka dhahatee jira waan akka hara gubbaa jilbee fakkaatti tokko ammoo mucaan gara ilkaanii kanaa dhahame socho'anii jiranii tokko ammoo waardiyaa hosteelii jedha kunis waan akka dhahame fakkaata.
Maaliin dhawaan fakkaata.
Nakkoota ulee wayiitiin dhahame waan akkasii qaba.
Maali matoorri kun.
Nudhaanii malee waanii warri kan jedhu hin jiru. Kammoo waan akka hojjataa naaf fakkaata.
Hojjataa maani?
Hojjataa mootummaa jedha. Namni dhaama hakkaru. Maduun salphaa yaalamanii gara mana deebi'anii jira.
Haa tokko intal dubraati sadeen afaan nam dhiiraati.
Sadan nam dhiiraa tokko immoo nama kee cimeessaati. Waardiyaa hosteelii naan jedhe.
Ammaluu diimaa itti gaafatama hospitaalii yaaballoo guddoos galateeffadha.
Ayyee galatama.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya gara xumuruutti dhiyaataa jirra wallee galaanaa gaaromsaa kana sinafeereen gama kiyyaan nagaadhaan madda wallee booda sagantaa faana maaraatutti fufa.
Shan kodale kisu farda baga dagari kinare kisu baju farda yodu ni debite datu muti yor bike debite chapu lama shan kodale kisu farji goti chasgari kinare kisu. Yo hamate zwa jinduna ya jo. ne ho ma de